your mama walking downstairs. She said she's missing you ndi wewe kachabe. Fose ni machita ando. I'm no trouble. Nakuyewa asembe wenzeko. No trouble. Whoa, whoa, whoa. Kuri banji kwe ulidi. Mvera banji hapa sumani ona. Wisho mani yewa ine baby. Leka shime keka story. Harabaka iwa funa kakelo. Ati nikafune nikusi. Yeah. Ati suza puela jina silo naenda kulibe kubili.
Sagopala kuzungiwe munandi.